nsabanga ndi museno katonda wange mukama mubufubuka nga nnina amaanyi onsasire kubanga wendigula emmotoka eyakabi
sigale mu kanisa
ewe ndigagawala dola nezifuna ate era bwe ndirwala obulwadde obukambwe ne bwe ndiyavuwala mumanenga zigenze onyambe ab'oluganda ng'abakyayi bonna ne bwe ndibeera mu kufa mbere mu kumu katonda
wange ebirungi tubinoona mu kanisa batufuna ne tugenda bambi tuswete omuna baseka bamalayika bakaba omwana w'omuntu ajja kaba musunga nsabira ebintu biganye mukama oluddamu esaala ze ne kanisa givaamu bakola bike ebirungi tubinoona mu kanisa batufuna ne tugenda nsabira ebintu biganye mukama oluddamu esaala ze ekanisa givaamu bakola bike
abawala bajja kusaba kufuna baami
ono afuna empeta ne basuulayo
abaami bajja kusaba kufuna bakyala
ono amala embaga ne baweta
abakazi bajja kusaba kufuna baana
ono afuna bebi gye bajja kukya
ate abavubuka bajja kusaba kufuna mirimu
tebalina budde bwa ebirungi tubinoona mu kanisa batufuna ne tugenda bambi tuswete omuna baseka bamalayika bakaba omwana w'omuntu ajja kaba musunga nsabira ebintu biganye mukama oluddamu esaala ze ne kanisa givaamu bakola bibi
ekikubagudde kyekiki ofuluma ekkanisa mukwano ogendawa kalidde mu kyagi namwo mulimu ebizibu naye obeeranga mu kanisa ebirungi tubinoona mu kanisa kale ne tukapala lawayo tusase sabira pasta nyamba pasta nyamba pasta nyamba ke kanisa kifamu
bakola bibi
ojja kufiwa abaana ojja kulwaza tata ojja kulwala omugge ne ku mulimu bakugobeyo ojja kufiwa omwami ofiwa omukyala ne maama waffe ojjukira okudda mu kanisa nga bwayita
kale nze ndibeera mu kanisa nsanyukire mu kanisa ne bweriba nnaku ey'amaanyi nayo erisanga mu kanisa
era ndifiira mu kanisa ate nziikibwa mu kanisa omwana wa katonda yesu lwaliita naye alisanga mu kanisa
vikita munange ajje sibagambe
sanyukire mu kanisa
tulibeera mu kanisa ey'amaanyi
nayo erisanga mu kanisa
naye magezi munange
era nifiira mu kanisa
abakenegi bagambe
ate nziikibwa mu kanisa
naye mukyala mutaaya ne antuula kityo
naye alisanga mu kanisa
naye buyondo munange hilda mugambe aba ekozi bagambe oyo nyombiri na suuna seruya ne mubenje maama tamale
esita
namba ne aneti kwelanzani mugambe namayanjabuna asumba ase mwani Solomoni mange andi rosi mimpi
dayi
mukikamu
atezikiwa mukanisa
usumba kato hasebo
mwana wakatonda yesu
ulaizi
etulile
na mukanisa.